この口いつか振り away まだ日本に染みやおもつまわげわらぐきごき生きてくるくんどわめちゃてわむりんげでくうしまかげうと
bakundwa neza cyo mukurikira rw'inyenge wa Isaiah ile ni nota 22 z'igitondo AM itariki 13 ukwezi gicurasi 2018 mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru Shushani muri kumwe n'umuhanuzi Magishilo Aimesha amakuru mu buhanuzi amakuru mu buhanuzi itariki 11 gicurasi 2018 uwiteka Imana nyine agenda agaragaza uburyo umuhanuzi ava mu ntera imwe ajyanwa mu yindi aho yambutse ikiraro cy'ibyuma cyubakishijwe ibyuma na sima ku buryo bufatika kandi bugaragara nyine uwiteka Imana nyine ngo agiye gukoresha icyubahiro muri hangana indirimbo kuba zigenda zisa nkaho zicikagurika kubera laptop yakoze cyane nijoro ntabwo nigeze ndyama naraye mu kazi kugeza aya masaha sindasinzira ndumva ibitotsi ari byinshi cyane ariko nyine tugomba kwita ku murimo wa data kuko nicyo twahamagariwe kugira ngo uwiteka Imana nyiringabo abagire neza kandi ntuzagire icyo mubona mwireguza ni ukuri reka mvuge ngo ibyago n'amakuba byasagutse kuri Pawulo n'umwami Yesu Kristo ibyo nibyo byangezeho ariko kandi ndashimira uwiteka Imana nyiringabo ko butarimo ngenda murangiza kandi ibibazo byose uwiteka Imana arimo kugenda abikemura ubuhanuzi nyine burakomeza butunga agatoki bugaragaza ibintu bitandukanye utuntu n'utundi mu buhanuzi ariko kandi nyine ntabwo bisanzwe abadayimoni bahagurikiye Nyampinga uzarongorwa n'umuhanuzi aho hamaze kugaragara abasore bagera kuri 2 bashaka kurambagiza Nyampinga ubuhanuzi buvuga yuko ari imbaraga z'umwijima n'abazimu n'abadayimoni bashaka kumuyobya kugira ngo atazinjira mu isezerano ashakwe n'umugabo utari we ariko ibyo ntabwo bishoboka kuko bimaze kwandikwa mu buhanuzi imyaka igera muri 3 ntabwo byakunda ariko nyine Satani nyine ananirwa yagerageje ibyo muraza kubisanga nyine mu nyandiko twashyize ku kinyamakuru inyangenews.com aya ni amakuru mu buhanuzi kuri radiyo Inyange News cyumuriye kuri shene ya 2 ya Igret News twimuriye kuri igretmusic.com urakoze bigiye kugira ngo tugabanyirizeho gatoya ugize neza kugira ngo tubashe kumvikana volume yari high level yari hejuru cyane wari wayimariyemo yambuye mwihangana nyine bijya bibaho mu kazi abantu bajya bakora nyine ibintu batagambiriye ariko things is good now ubu ibintu bisobanutse uyu musore ni umusore arimbye indirimbo neza cyane afite amajwi meza ariko injyana nyine ikaba imeze nk'iy'isi ariko igikuru kandi gikwiriye ni uko iyo ndirimbo nyine itugeraho 5/5 nk'uko tubyifuza ni akaririmbo keza reka wenda turasaba DJ niba bitamugoye yongeye akadusubirizeho kuko twumva katuguye neza cyane nta kintu bidutwaye abakundwa bene data nyine twarimo tubabwira nyine ibijyanye n'ubuhanuzi ibijyanye na Nyampinga reka ubuhanuzi bwa Nyampinga tuvuge bwose tuburangize nyine agaragaye inkozi z'ibi nyine zohereza imyuka mibi kugira ngo zibe by'uburari tubibutse ko Nyampinga ari we mukobwa w'isweni wavuzwe ari we uzasenya imbaraga z'umwijima akazakubita umutwe Satani n'abadayimoni ubu turavuga entre parenthese inzoka ubuhanuzi kandi byagaragaje umwami ugereranywa n'umwami Melikisedeki wabayeho ku gihe cya Aburahamu uwo mwami Melikisedeki ntabwo yurivuga se na nyina ndetse nta n'ubwo ivuga aho akomoka n'igihugu akomokamo ariko abantu bategereza ko ari Kristo waje kuba umwami icyo gihe kugira ngo yigaragaze kuri Aburahamu agerageza kumwigisha ibijyanye n'inzira yo gukiranuka inzira y'ubugingo abahanga mu bya Bibiliya abantu bose bagiye bandika kugeza umunsi ntabwo bagaragaza inkomoko y'umwami Melkisedeki uwo Aburahamu yahaye icyacumi akaba yari umwami wo mu gihugu bita Isaremu akaba yari umwami w'amahoro icyo gihe hariho amahoro atangaje abantu bamugereranya na Kristo kubera ko Kristo ari we mwami w'amahoro aramuraza kugenda mukurikira nyine amateka ye mu ncamake ariko cyane cyane nyine mushobora no kubisanga no mu byanditswe byera itangiriro Genesis 14:18-19 cyangwa itangiriro 14:18 kugeza kuri 19 ibyo kwa biri muri Old Testament cyangwa ikiragano gishya cyangwa isezerano rya kera bakuru wa neza mwese tukomeza kubashimira ko mudukurikira gatanu kuri gatanu kandi twatuze neza ko mutwitayeho tukaba tuzi neza yuko Uwiteka Imana afite umugambi kandi abafiteho gahunda mwebwe mwese mushaka ijuru ubuhanuzi rero burabwira bene data tujye dukorana umurimo w'Imana tutaziranye ariko dukorera communication kuri ku murongo w'ikoranabuhanga yuko mukwiye gusengera Nyampinga kugira ngo izo mbaraga z'umwijima n'abadayimoni n'abo basore bamuhagurukiye bahagurukijwe n'abadayimoni babashe kwigizwayo n'imbaraga z'amasengesho bakuru ngo bene data tumenye ibingibi tuvuze amasengesho tuba tuvuze kwiyiriza nibura amasaha 12 ntabwo rero turimo tuvuga amasengesho yo gusenga gusa gutyo kuko ibintu byarahindutse imbaraga z'umwijima zabaye nyinshi cyane tukaba twiringira rero neza yuko aho tubigendanamo kandi tuba dukorana uwo murimo mu kwizera turi gufatanya muri iyo gahunda yo gusenga kugira ngo Uwiteka akore imirimo ikomeye kandi itangaje uwo ngo niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka Imana Nyiringabo ntabwo namuvuga byinshi cyane kugira ngo abantu batamutahura cyane cyane inkozi z'ibibi zo mu bwoko bw'abega ndamuzi ariko we ntabwo anzi Nyampinga anzi ku ikoranabuhanga anzi mu buhanuzi ariko ntabwo turahura sinzi rero nawe nimba hari icyo Uwiteka Imana Nyiringabo yamubwiye ariko uyu munsi wa none ari mu butayu arimo aratunganywa igihe cye nikimara gutunganywa ni vuba cyane muri uyu mwaka turahita duhura ndibaza yuko Uwiteka Imana hari icyo azakora ubuhanuzi kandi bwateye imboni za magigiri z'umwaka gara aho zimaze kumurambirwa kandi zibona ko imbaraga ze zimaze kurangira izo za magigiri zikaba zirimo zikorana na rwara rw'umugara rubundiye mu ishyamba ariwe Jenerali Kayumba Nyamwasa wavuzwe mu ndagu za Nyirabiyoro mu ndagu za Nyirabiyoro ndetse n'indagu za Magayane nimba ntibeshye ndetse no mu buhanuzi bw'umuhanuzi Majeshi Leo Ainesha bakuru ngo bene data rero ntabwo umwaka gara amerewe neza imbaraga zirimo ziragenda zirangira kandi ubuhanuzi buragaragaza yuko ingabo zitazamurwanirira ubuhanuzi kandi bwateye imboni ubuhanuzi bwateye imboni ubuhanuzi bwateye imboni yuko hari umugisha w'Uwiteka Imana Nyiringabo agiye kumanura ku muhanuzi kugira ngo arangize imirimo ye irimo ikorwa mu gihugu cy'i Babuloni mu by'ukuri bakundwa bene data ibi tubivuga buri munsi bitewe n'umugisha w'Uwiteka Imana yohereza dukora imirimo tujye bijyanye n'umugisha w'Uwiteka Imana yatanze iyo tubivuga rero mujye mwumva ko imirimo itararangira kandi nyine yarangira ubigizemo uruhare ariko nabyo ntiwabigiramo uruhare Uwiteka atabikwemereye kuko abatanze umugisha bose mbifuriza umugisha kandi ibyo ni otomatike baba bagomba kubona umuntu waba yarampesheje umugisha nkamusabira umugisha ntawubone azanyandikire ambwire yuko atawubonye icyo gihe tuzabaza Uwiteka Imana Nyiringabo impamvu icyabiteye ubuhanuzi kandi bukomeza bugaragaza yuko abasangirangendo b'umukuru w'igihugu cy'i Babuloni ucyuye igihe uhuruka inyeta mu igari yuko bagiye kwamburwa umugati cyangwa bagiye gukurwa ku ntebe bitewe n'uko orede ubutegetsi bwagiye mu maboko ya His Excellency Raila Amolo Odinga ariko basigaje kubitangaza ku mugaragaro bakabyerekana nyine bakavuga yuko abaye umukuru w'igihugu ndetse ubuhanuzi buvuga yuko azongera akarahira fresh kubera ko azabahindura itegeko nshinga ubwo rero n'imirahirire yabayeho mbere ntabwo izabijyanye n'itegeko nshinga byumvikana neza ko Uwiteka Imana Nyiringabo azihesha icyubahiro bakuru ngo bene data n'incamake mu buhanuzi turimo tubasomera ubuhanuzi kandi burahumuriza abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu aho Uwiteka abahumuriza akavuga ko ibyo bakorewe na bega Uwiteka yarahari kandi yarabirebaga kandi akabahumuriza ayi ururimi rimaze kurangira akabahumuriza ababwira yuko abega babona uyu munsi batazongera kubabona ukundi bakuru ngo beneza tarero nayo makuru mu buhanuzi uyu munsi wa none uyu munsi wa none tariki ya 13 Gicurasi 2018 twari twabateguriye tukaro tuyabagejejeho mu makuru mu buhanuzi kuri radio Inyange ikorera kuri chaine ya kabiri ya igreatnews.com rekamene data tubifurize ibihe byiza tubifurize umugisha tubifurize kugubwa neza uko twiringira neza yuko iteka Imana nyiringabo abazi neza kandi ari ku ruhande rwanyu kandi yiteguye kubagirira neza ibyo yavuze no kubikora atazabura kubikora abagiye mu bafarisayo rero uwiteka Imana nyiringabo bagire neza cyane cyane tubahugurira kwirinda umusemburo w'abafarisayo mwumve ibyo bavuga mutoranye bafite umumaro ibindi mu byihorere cyane cyane muri iminsi nyine ko nyigisho n'umugisha bibimbuto ibintu nk'ibyo bino ngira ngo murabizi ariko twebwe ntabwo Imana igitubwira kubabwira ko mu bibimbuto ahubwo tubagezaho ubuhanuzi kandi batanga umugisha ari uko babishatse ntabyo dushobora kubizeza kugira ngo mutange umugisha ngo noneho muzongere muhabwe umugisha kuko umugisha ntabwo ari business it's not a business ntabwo ari ukugurana ntabwo ari ugutanga kashi noneho ngo ubone umugisha kuko umugisha usobanura ibintu byinshi umugisha usobanura amahoro ushobora kumara umwaka utarwaye ushobora kuba uri mu kazi uri umucuruzi ushobora kuba uri muri leta ushobora kuba uri muri organization runaka Imana ikaguha amahoro ukaharamba ukahakorera ukabonera umugisha ukazamuka mu ntera you know abana bawe ntibarware abana bawe bakiga bakabanyabwenge umugisha it's mattering many things it's combining the whole life ubuzima butandukanye but we believe and we trust in him etuvuga ro mugisha ntawe tubwira ngo muzagi burayi cyangwa muzagi muri America kuko harabagiye kandi bakaba batarigeze bahabonera umugisha ahubwo ubutayu bukabasanga kuko bashatse kwinjira Kanani badaciye mu butayu iyo ushatse kwinjira Kanani udaciye mu butayu ubutayu bugusanga Kanani ugakomeza ukabukora kandi icyo gihe buragorana kugira ngo uzaburangize kubera ko umugisha n'umuvumo biba byivanze bakundwa bene data twongeye kubasuhuza reka tubasezereho turuhuke turuhuke dufate akaruhuko kubera ko here ku munsi w'ejo ntabwo turagoheka ntabwo turasinzira uhereye ku munsi w'ejo twakoze kugeza hafi saa 10 murimo ubuhanuzi bw'ejo n'ejo bundi twaje tutarabwandika igitotsi cyanze kuza kuko umuntu iyo abaye overloaded biba bigoye kugira ngo abone igitotsi no kujya muri dushe byananiranye gukaraba you know kubera akazi ubwo rero byo guteka byo urumva biba ari ibindi waruzi n'ikindi kintu muri mudukora hagana muri mugoye cyane ariko no murimo mwiza dukora tukunze kandi tubyishimiye ntabwo tubyinubira kuko no murimo twifuje cyane igihe kinini kugira ngo turwanye inkozi z'ibibi n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni n'ibinyoma by'abafarisayo so we love this job turawukunda cyane Uwiteka Imana nyiringabo rero aduhana umugisha tugire neza mwese mwakunze gukiranuka ku mwami Yesu Kristo umwami w'abakiranutsi tuzi neza ko Uwiteka Imana dufite umugambi kandi afite ibyo atugambiriyeho Hallelujah. Bakundwa bene data turabashimiye mwe mwese mwakomeje kugitera inkunga mukurikira ikinyamakuru inyenge.com uyu munsi wa none twatugeze kuri 9,903,000. Ibyo byuzuye ku isaha 9:34 muri studio za Radio Inyange. Tukaba rero tubashimira mwebwe mwese yuko Uwiteka Imana nyine nyiringabo akomeje kwesha ikibero kandi akomeje gukora imirimo ikomeye. Reka tubashimire, reka dukomeze nyine tubakorere kuri iki cyumweru twifuje gutaramana namwe. Uwiteka Imana nyiringabo agire neza kandi abiteho. Mugubwe neza kubakurikira Radio Inyange igretnews.com shene ya kabiri. Nukuri Uwiteka Imana abane namwe kandi abiteho kandi abahe umugisha. Bakundwa bene data rumwe mwese dukora no murimo w'Imana online player masengesho. Reka mbasabe musenge isengesho rimwe musaba Uwiteka Imana nyiringabo abahe ijambo bita ubutabera. Masengesho yawe mukwiriza kwawe bwira Uwiteka Imana aguhe ubutabera. Ijambo ubutabera ni ijambo rikomeye cyane kandi rikubiyemo ibintu byose. Ubutabera bw'Uwiteka Imana bugukiza urutoto rw'abazimu n'abadayimoni. Ubutabera bw'Uwiteka Imana bugukiza ubushomeri. Ubutabera bw'Uwiteka Imana nyiringabo bugukiza urwango rw'abagome n'inkozi z'ibibi. Ubutabera bw'Uhoraho bukubiyemo ibintu byose. Reka mbasabe rero mwebwe mwese munkurikira gatanu kuri Radio Great News shene ya kabiri, radio ya Inyange News Media Agency. Mugerageze gusaba Uhoraho Uwiteka Imana nyiringabo ko yabaha ubutabera, kuko ari ikintu kibanze kandi ari ikintu cyangombwa. gikenewe kuko ndabizi neza yuko mukeneye ubwo butabera mubwire Uwiteka Imana abahe ubutabera. Amasengesho abantu basenga basenga nabi kandi niyo mpamvu badasubizwa. That is why God did not respond to your prayer request, because you have prayed wrong prayer itajyanye n'ubushake bw'Uwiteka Imana nyiringabo. Reka rero muhindure imvugo, muhindure imikorere, muhindure imibereho kugira ngo Uwiteka Imana agire ikintu yabakorera. Reka rero tubifurize umunsi mwiza, icyumweru cyiza. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru cyangwa umunsi wa mbere w'isabato. Ni umunsi twibukaho umwami w'abakiranutsi Yesu Kristo yazutseho. Ubwo abafarisayo bari baramwishe bazi ko atazazuka, iyo tuvuga abafarisayo tuba tuvuga abadive Adventist Church, kuko niryo torero ry'abafarisayo ryari riho icyo gihe, ryubahirizaga umunsi w'isabato wa gatandatu. Na n'uyu munsi they still do kubera uburiganya bwabo bafashe amategeko bayavanga n'ubuntu bwa Kristo, ariko kandi nta n'icyo byabamariye. Yeah, that is what I can say about it. Reka rero Uwiteka Imana nyiringabo abagire neza kandi abiteho, mugire ibihe byiza. Uwiteka Imana abane namwe. Yeah, mukomeze kugira umwete wo gushaka amaso Uwiteka Imana nyiringabo. Bitari kera, bitari kure, Uwiteka Imana araza kutwibuka kandi araza kutugirira neza, kuko impande zose agenda azitaho, kandi buri muntu wese akamwitaho bijyanye n'uko bijyanye n'ibyo akeneye. Ya Imana rero ni Imana kandi izahora ari Imana. Uwiteka Imana nyiringabo agire neza kandi abiteho, mugire ibihe byiza, icyumweru cyiza, ukwezi kwiza, umwaka mwiza. Mwari kumwe n'umuntu z'imigishiro Ayinesha. Bibaye isaa 5 z'ibiro minota 19 muri studio za Radio Inyange. Mugire ibihe byiza, murakoze, bye.